kadala kamenona nyuma kamungwa kameshona kadala kamenona
nyuma
kamungwa kameshona
nataka nimbe na wewe leo nsikilize kadada chonde dede dede moyo nitulize kadada kama ikiwa ya moto nipe nipulize kadada mimi bwegege gege kwako nimalize kadada.
Hey, akisema afungue duka kadada we bona watu watacha change tajikuto na choma pesa tu baba watu na teleza kisenji
sura kisomalishe punyama nyama tele tele chachandu kachumbali na mchome atetele tele putururu msonobali na mfungia kwa mbele mbele kulia na rosali kushoto fundo la ndele ndele adana taratibu sinikimbize basi adana mimnyonge sijazoe ya gasi Mungu kamumba kadada kadada
Mungu kazi ya kumba naijua
Mungu kamumba kadada kadada
kisura kama jua natua
Mungu kamumba kadada kadada
reni na kipini chapua
Mungu kamumba kadada
amazing kadada. Amazing
kadada kamenona nyuma kamumbwa kameshona kadada kamenona nyuma kamumbwa kameshona
akibana nywele ya makizi achie
kadada kadada
nalewa bila kunywa akikuangalia
kadada.
Anata kunipa jifanya mchoyo takuniendesha endesha kitoyo navyo tingisha tingisha yoyoyo takundatisha datisha nifulu kwa kupendeza kama na kumoa tamade mwenzake max wanatoa mwona japa ka makeup kapoa sasa usimkute amesha jipodoa podoa kingine nampendea mtu wa fashion fashion mambo flani flani ya kisasa subiri uone action action akiinuka kitembea nyuma kwasa kwasa
sura kisomalishe punyama nyama tele tele chachandu kachumbali na mchome atetele tele putururu msonobali na mfungia kwa mbele mbele kulia na rosali kushoto fundo la ndele ndele adana taratibu sinikimbize basi adana mimnyonge sijazoe ya gasi
Mungu kamumba kadada kadada
Mungu kazi ya kumba naijua
Mungu kamumba kadada kadada
kisura kama jua natua
Mungu kamumba kadada kadada
reni na kipini chapua
Mungu kamumba kadada
amazing kadada. Amazing
kadada kamenona nyuma kamumbwa kameshona kadada kamenona nyuma kamumbwa kameshona
Kine nampende ya mto fashion, fashion Mambo flani flani ya kisasa Subiri wone action, action Akinuka kitembea nyuma kwasa kwasa
Comic Slicer